kupo vure nye malashe Wanifanya neno kia nivutie Panzi wangu siyebe na mako Wako mama ni meritea Wako mama ni meritea Wangu wewe kwangu ni kio Nani yako mama na chitazama Kamba kikipa suka sina jinsi Ni mateso bila choki Ni mateso bila choki Kama ni mkono wa mtu waraniwe Kama ni mungu basi ya tukuzwe Heri yangu na minife Bila wewe siweze esi Shake it on
Tentemente
Chase it on
Tentemente
Dance it on
Tentemente
Yonka bifi
Naweza
Chikisa bifi
Naweza
Na kupenda mpenzu siye penda chapa Na kupenda mpenzu siye penda do Chikisa Shori wa kweri Chikisa Mazi wa kweri Na kupenda mpenzu siye penda chapa Na kupenda mpenzu siye penda do Chikisa Shori wa kweri Chikisa Mazi wa kweri
We mjanja si mpori pori Nimezimika nimekufa nimeoza Choka kongoroka Likizidisha lina choka kongoroka Wanamke kuzidisha wanaume Nilazima choke ya kongoroke Wanaume na oto weka Wanaume na oto weka
Sumika mzizi
Hala baby
Sumika mzizi
Hala baby
Sumika mzizi
Hala baby
Sumika mzizi
Hala baby
Shore I'm Dudu Baya Show my pendo for my cheese What does kendo Number one is clap. Never die. Diesel.